Here's another one.
Touch.
Take five down. Five down.
Na wendo nyenzo, tufanya ya tututoboe. Benzi visiwe la magendo, siachi pengo. Nijage kwenu ni kuboe. Unani ya masisha fanya nispoe. Na mizuka imesha nipanda, mina waza nipoe. Kwa muda gani, muda wawote ukija nitaka nipo. Nipo kwa ajili yako, kama niko mari gimiko. Gimiko, nani na macho, tapo ila kama chongo.
Kambo ni so baby would you marry Mindo pantoni ni pande nguvishe feri I'm so honey Kakuku mwenye kideri Kapuku mlagi deri Ntunugu penzi la kweli Oko perfecto for sure Can't deny na unasura kamo beto Aunye So mbichi o dry Kizama ndichi ya bai Ni kama ni mekota embe bichi kwenye mpapai
Kwa muda gani muda wawote ukija nitaka nipo Nipo kwa jiri yako Kama ni kumari gimiko Gimiko nani na macho Kapo ila kama chongo Mana sio na gikendo Kama ni kumbari gimiko Najiwa kama kama vector Kapisa komoto Kukumi kama mtoto Nishushe ikipanda tempo Najiwa kama kama vector Opa vector Kukumi kama mtoto Nishushe ikipanda tempo Hey daddy Kumbuka mapenzi zishare Epuka wa shenzi hatare Wana imba tamtana jua kare Ewari
Here's another one.
Take five down.
That sound.